This song is dedicated to all minds in this world.
Skills on the beach.
Medibotion.
I see my mama there, see me cry. Tell me you better stop, kuna wazuri kushinda zai. Wote wakutaki si bahati wanadai. Hawataki chovya buyu lenye chai. Ana nyosha mkono anashika begani. Jitume sana, jidunge kazi madawa ya fai. Mapenzi haya fai pia kuna kazi kitandani. So daily utashinda dry, she said it. Hey, sana sija future nai nai. Sima saiwe yo na usudu shuka. Tafuta mombe mungu atakupa when you free man. Sani mchawa fichi nyota. Hapasi juta ukikosa muda bado. Hongeza judi, fanya kazi, don't lose hope. You got a strong heart, yes I see that. Umaskini worldwide, you better fight that.
Mama, umenifanya liwe mister, nijue thingi chini ajua. Umenilea toka mtoto, umenivumilia nimekua.
Mama,
unaka moyo kapeke.
Mama, mama,
siwezi kulia kucheke.
Mama,
sikupi shukrani ya mateke.
Mama, mama,
mama, siku inacheni nigeke.
Mama, thanks for your help, dear Allah. Bless my mama kwa kila state. Mama asante, you keep me safe. Miezi tisa niko tumboni, I realize myself. Mama, umenifunza respect. And I see the success. I was feed on your blessing. Mama, I sleep on your blessing. Ache ni kusifu on my verse. Shukrani kwa kuniza. Na umenifunza kuongea. Asante umenilea. Yani toka na tamba, hadi leo natembea. Mama, umenifunza kuforgive and you say girls are always lying. Mama, ulisema we live and we die. So I believe and I keep on trying.
Mama,
umenifanya liwe mister, nijue thingi chini ya jua.
Umenilea toka mtoto, umenivumilia nimekua.
Mama,
unaka moyo kapeke.
Mama, mama,
siwezi kulia kucheke. Sikupe shukrani ya mateke.
Mama, mama,
mama, siku inacheni ideke.
She said it, hey, sana sija future nai nai. Sima saiweje unosudu shuka. Tafuta, mombe mungu atakupa. When you free man, sani mchawa fichi nyota.
Ache ni kusifu on my verse. Shukrani kwa kuniza. Na umenifunza kuongea. Asante umenilea. Yani toka na tamba, hadi leo natembea.
Mama,
umenifanya liwe mister, nijue thingi chini ya jua.
Umenilea toka mtoto, umenivumilia nimekua.
Mama,
unaka moyo kapeke.
Mama, mama,
siwezi kulia kucheke.
Mama,
sikupi shukrani ya mateke.
Mama, mama,
mama, siku inacheni nideke.
Umenilea
toka mtoto, umenivumilia nimekua.
Mama,
unaka moyo kapeke.
Mama, mama,
siwezi kulia kucheke.
Mama,
sikupi shukrani ya mateke.
Mama,
mama, siku inacheni nideke.
Gonga
Kwanza Records,
Make Ocean.